Ubu muntu yakweleti bengizothatha ngibeke kwani bese ngicela abazali bakho ngizobakhokhela kancane kancane. Ubu muntu yakweleti bengizothatha ngibeke kwani bese ngicela abazali bakho ngizobakhokhela kancane kancane. Ubu muntu yakweleti bengizothatha ngibeke kwani bese ngicela abazali bakho Iso bako kela kangane kangane Gobi maliga nilayo Gobi nkomoga nilazo Zosa mutanga nisa wako vipolo Kuku sembulo vole Gobi maliga nilayo Gobi nkomoga nilazo Zosa mutanga nisa wako vipolo Kuku sembulo vole Ububu mtu ya kwele tis Tengizu tatangi vege kwa Bese ngicela abazali bakho ngizobakhokhela kancane kancane. Ngoba umhlaba wakho ngicela mina ezishaya kancane inhliziyo yami ngizangane nikhaya. Ngoba umhlaba Besishaya kancane inhliziyo yami ngizangane nengqondo. Ngoba imali kanginayo ngoba inkomo kanginazo zozama ukuhlanganisa kwakho vipoli ukuze ngulobole.
Amandla enginawo ngabe sengikuthathile ngihlala nawe emzini kababa sakhe sithi sizwe. Amandla enginawo ngabe sengikuthathile ngihlala nawe emzini kababa sakhe sithi sizwe. Amandla enginawo ngabe sengikuthathile ngihlala nawe emzini kababa sakhe sithi sizwe.
Yeah.